dajimsafi.com. Chamara kumse basi, mwese no chamara kumse basi. Chamara kumse basi, mimi chamara kumse basi.
Nito one beat.
Kingstam toto wa chatu, chatu. Wanangwa simba eh, hey. Msimbazi eh, hey. Wanaume eh, hey. Wanawake eh, hey. Kama unaipenda simba, piga kelele tuone. Kama unampenda mnyama, piga kelele tuone.
Bila bilio na pabongo anacheza nani?
Simba.
Utoporo na simba unachagua nini?
Simba.
Wanampila pass wakiwaga kiwanjani.
Simba.
Hata unipige uniue siami wapi?
Simba.
Unamjua mnyama?
Mnyama.
Wakimataifa mnyama?
Mnyama.
Wavikombe vingi mnyama?
Mnyama.
Huyo ndio kingi mnyama?
Mnyama.
Mnyama 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 anawafanya nyama. Ukijichanganya ukinama na kukula nyuma. Mnyama bwana. Timu ya Yanga bado washamba tunawavesha kanga. Raundi hii wakijikanyaga tunawapanda kanga.
Ukijichanganya unapigwa nyingi.
Unaijua simba.
Utoporo nyama queen.
Unaijua simba.
Viwanjani unapiga mwingi. Ukibetia simba mkeka unawini.
Unaijua simba.
Wanangwa simba woyo woyo woyo. Simba si woyo woyo woyo. Poli popo pom poli po
kidede
poli poli popo pom poli po
kidede
pom poli poli popo pom poli po
kidede
poli poli popo pom poli po
kidede.
Wanangu mikono juu juu juu, wana simba mikono juu juu juu, wanangu mikono juu juu juu, wana simba mikono juu juu juu. Toa simu washa taa mulike tumone. Toa simu washa tochi mulike tumone. Toa simu washa taa mulike tumone. Toa simu washa tochi mulike tumone. Mulike tumone. Mulike wana simba mulike tumone. Mulike. We Motewich, msalimia kuitwa msemaji wa simba Ahmed Ali. We Faza Kibombo, chatu chatu. Salima kuitwa kaji wa kente Sheria mamba e. Bila kusahau tuwa mnunua kuku Weblo NC. Bila kusahau my brother kid Msafi anaitwa Elo Lai 26 6
Pakuwa ngwa makali kutoka kwa DachiMsafi.com.